Hey, isikhokho sami ngeke ngiyadwa nje ngiyapheka lana sengilinda uma abuye kube khona into enhle naye. Kodayi, kodayi. No worries, ngiyami na enjoy being alone.
Lesi khala ubusuku nemini, ngifisa uphinda ngikubone mnganami. Washeshe wawela, kulungile kodwa ususekhaya. Themba ujabule lapho khona, iba ithonga elihle yithi usikhanyisele indlela.
Okay, kona ngizima ukwamukela ukuthi intwana usuhambile umama ungiduduzile wathi okwenzekile bekudaliwe kumele ngamukele nje kuse usilini usemashile mengiqhubeka nokukhala indlela zakho ngizivimbile funa ukuqamba amanga ntwana yami ngiyakhumbula nginakho kufise ngathi mhlawumbe eduze kwami ukungabuya yazi ukube kuya ngami ngabe mhlawumbe ngiyakuvuza noma ngicela nivuze mina ningitshela ukuthi bengiphupha omunye ungifonelile wathi zothanda ibhala uyazi lapho ekhona usilini lokho mfezi ubengakuthanda igama engigcina ukulibhala ukuthi ngiyakuthanda Tana ngizama ukuqedelela mfethu ungavele ngakhala nginakho ukuthi no intwana yami ngisazoyibona nginakho ukuhlala ngibheka ifoni ngisusazofona ukuthi awusekho kulomhlaba even manje angikhole umeni ukwazi intwana yami ukuthi ngisoze ngakhole
Lesi khala ubusuku nemini ngifisa uphinda ngikubone mnganami washeshe wawela kulungile kodwa ususekhaya Themba ujabule lapho khona Iba ithonga elihle yithi usikhanyisele indlela
Okay, yazi silondo ngishiye nasa akekho umuntu ongasipholisa ngikhala kuze kuse cause akekho umuntu ongangitholisa uzokwazi mhlawumbe ukubuyisa if engekho ngisazokhala ntwana yami ngiyaxolisa khumbula leza nsuku kuza ngikubhalela ingoma khumbula ungifonela uthi waze wafukoma uma kuphela inyanga ntwana yami sizobona cause bengethemba ukuthi izophela usakhona ngithemba lapho khona ntwana uhleli ngokuphumula ngiyazi lapho khona nawe ntwana uyasikhumbula uhleli nengilosi emhlabeni uyasibona Amhlambe nawe sikhokho ufise ngathi ungabuya ukuba ikhona ifoni lapho ngabe ngiyakufonela yazi ukube kuya ngami ngabe ntwana ngiyakulandela lengoma yakho sikhokho sami ngithemba uzoyimamela iphupho lakho lokuqala ngifisa ukufezela
Lesi khala ubusuku nemini ngifisa uphinda ngikubone mnganami washeshe wawela kulungile kodwa ususekhaya Themba ujabule lapho khona Iba ithonga elihle yithi usikhanyisele indlela Lesi khala ubusuku nemini ngifisa uphinda ngikubone mnganami washeshe wawela kulungile kodwa ususekhaya Themba ujabule lapho khona Iba ithonga elihle yithi usikhanyisele indlela
Besides, I'm okay. Ngiyambona nje lo engibuza ukuthi ngi-right yini kanje ngoba ngingawarishinga. Ngi-right koko some honestly speaking, yazi nami ngiyacela ukuthi ngi-right. I'm doing good, yonke into i-right. Yeah. I'm okay.
I'm okay. I'm okay.